Urban Witness.
I'm the black son. Yeah. Ebubini bumnandini babu hlezi nami noma izitha zinhlasela babu semva kwami kaphandle kwakho ngilutho baba khuluma nami baqala banithathela umama ngoba becinga nizophalala ndavela ndayeka isikolo ndasegoli ndazophanda ngedolo ndaguqa phansi baba wami ngathandaza namhlanje ndingu-flexan ndaziwa yonke indawo izitha zidanile ubaba masangu wavulile baba nizohlala ndikubulela ngako kongenzele khona ngoba lapho ngikhona ukhona mabeva uyangivulela kuna ukhuluma nami ubaba sendele ndlela
isitha zami zidanile
Is it a zap? Is it a zap? Is it a zap?